너로 연재. Teleza mwendo na vibaya vitendo, nikapotosha fikra zako na miniko magendo. Habari zote za skendo sijelifu wapendo, and you know I want you right now. Baby ngira nduva, baby nzera, talk to me right now. Where we would one day? When Noro Yanje? Where would one day? When Noro Yanje?
Penzo melo kavitani, rao mei andoa. Ili jaribu wendani mwenye wamejitoa. Na kukukata si njuti umeyeti atua. Kukanyage mwe basi vuti mamivu kuchomoa. Mina want you, mina want you not anymore. You break my heart and then you left it on the floor. I know big girl where you do anyhow before. Me say pick it up, pick it up, take your ass out the door.